mapenzi mwenzako nayajua. Nataka sema nawe nikufunze penzi mimi ninalijua. Niipe nikubembeleze kamtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike pendo lisiteleze, nikagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari uzidi takata, tuwe ngari ngari Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumu,
ate 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 ate,
imboga mboga sangara uduvi,
ate 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 ate,
yana ya
ate 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 ate,
yana ya
ate 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 ate.
Mimi dakitari, dakitari wa mapenzi, dozi yangu temethali inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, isalama kama babu gamu tatafunia, dafu kwa kusukumia, chakuru magia kinyama. Benzi liogele hibali salama,
selelea selelea,
tuwele mioyo sende mrama,
selelea
ule tuji sosomoy, nyama nyama za shawarma,
selelea oh,
habibi selelea. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari uzidi takata, tuwe ngari ngari Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumu,
ate 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 ate,
imboga mboga sangara uduvi,
ate 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 ate,
yana ya
ate 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 ate,
yana ya
ate 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 ate.
Analilia,
anaitaka,
akashikilia,
anaitaka,
nimpe yote yote, yani mzima mzima, kulamba lamba, chokoleti ya maziwa, yote yote.